Da ekitinol chapane juye jeriri. Annabi Daniel. Daniel go'o jego. Assalamu alaikum on sobirabe heditobe. Min kofni on be inde Allah jaumu salama giddo komoy fama yedo do lawol gonga kongolo mabbiti. E weba salama gonduka be mako haforoy. Min chera ke gartuki amin hande nga waddan gon siriamon kalawol gonga ko. Yake siriamen bawo ha. E lingino deftere annabi Yeremia. Gurnodo wadi dubite mette jego hidde ko almasihu wara. Engino Yeremia rentinino derdiko en Yahudu en be wiugo be to be tubay hakkeji mabbe be ngartanay Allah honobe lesdi Babila ngibinan berniwol wuro Salima e be nangan Yahudu en bana maccube amma burna Yahudu en ngatanay hakkilo do waju Yeremia ngam majum kadi en jangino honobe Babila ngari be ngibini wuro Salima Eben dilli be Yahudu en daayidum haales di Babila. Kodume fusa ali kalkal banano Allah walwiri nodum be hunduko annabi Yeremia. Amma gibbinki wuro Salima yidano wiugo Allah wudinino Yahudu en ummatore nde o subino diga boyma. Allah fotayno yejjita alkawal ngal o habbino be Ibrahima Isiyaku e Yaqub nde o wino be. Ni barkidinan barkidinan bema. Minalan nalan bema, gammada asli duniyaru fu keban barka. Allah yejitaino taskara neldugo kisno onder duniyaru, kisno otamino do waru go hedi jamare Yahudu en be lisal Ibrahima. E bindidon biya en bananoye Allah ainirino Yahudu en ha Babila wadi dubi chapande jedidi. Ha yoti nyandende o wartiribe ha wuro Salima banano inorinorum. Amma to hake bon nanon tariha ka seindenon siriya ngotka. Hande engidi jangu go tariha derke jo Yahudu jo goroko lati noro goton der nangabe ya arabe ha Babila. Derke jo on Daniel, annabi Daniel. Inde Daniel yidi wiugo Allah woni alkali jo am. Tindi nore wonde do ko lara ningendam Daniel. Daniel wala muhulata sona Allah tammido hita go duniyaru. Daniel medai suna go do ko yimbe mbi antamo. Sey numoji Allah tan marino saman ha yeso mago. Daniel nuddinodo ko annabi Suleimanu windino diga ko sali. Hulugo yimbe woni tu forgol. Amma korotoro jaumirao jodoto jam. Andube bindi annabo en be boddum fu andi Daniel lati annabojo gongaajo ngam deftere luggunde nde o windi don jogi gongaaji di ruhu neddo wawata jogago so nabe bawde Allah annabi Daniel windi duddum do tariha ummatoje duniyaru diga ummatoje de latakino diga ummatoje de latakino masalan Daniel windi no bananoy laamibe Persia Yunania e Roma tammino wangugo e kobe tammino huugo. E o windino dumdo wadi bakin dubi te mette chali hidde ko ummatoje de njodo. Nden bana annabo en Allah wotbe Daniel windino do garki arani e didabi almasihu. Daniel wadino annabako do garki mako arani. Yimbe nattinan goddo mo Allah subidum. Yidi wiugo no tammi mbarego bana li etenga ngam hakke ngam to almasihu wartoy do duniya o hitoto duniyaru be gongaku nane wayungu annabi Daniel hebino do ko larani garki almasihu didabi digami don larata won le selamu jo inama goddo mo geto diga boyma jodake do woto maje Limche mako ndani vital, gasa hore mako nandi be uluji lapni, leso lamu mako lati bana demde yite, ngodon dari do koste murle gite leje. Ma yite urti diga mago, imbe ujineje teddinimo, dubuje ndari yeso mako, hitobe puti charwotiral, defte mapitama. Nden gimi nder kayefi jemma majum, nda goddo bana bi neddo wardi be duule. O yehi ha on geto diga boyma, wotbe njari mo yeso mako, kanko o hokki mo bawde e teddungal e laamu. Ha yimbe nder ummatoje e le'i e demde fuu dowtanomo. Bawde mako don dumo ha foroy, laamu mako jinnata sam. Amina. Nder wakkati marden hande he'ata en ngam widitago be luggudum numoji jawmirawo gondi nder deftere Daniel. En kaadan ha dow tariha annabi Daniel be hore mum. Nder fasluwol aranol kadi en daran no Butu Nassar laamiɗo Babila subino nder Yahudu en sukaɓe worɓe ngarniɓe yottiɓe ekkitinego andal e wawanɓe ekkitago bindi e bolle Babila en, ngam haɓe mbawa jagganago gomnati Babila. Daniel latino goto nder sukaɓe ɓe laamiɗo subino. Banani kadi Daniel fuɗɗino jangugo nder calaje jangirle Babila en, amma diga fuɗɗam non Daniel heɓino caɗele. Nda ko laati caɗele mako. Laamiɗo mawɗo mo Babila umrino kala derke en jangirde fuu, sei to njari giya e nyama nyamdu li'anteendu labbi. Daniel waawino yallirgo nder rewoɓe labbi na? A'a, wawata. Ngam ɗume? Ngam oɗon no hula Allah. Daniel ɓuri yiɗugo waade dow huwugo ko fottanta Allah jawmirawo maako. Bindi mbi'i enno, to Daniel annini ta o soɓa be nyamdu e ina bojam diga saare laamiɗo, ngam majum o tori mawɗo saraki en laawol ngam ta o soɓa. Nden fahin bindi kollino bannoye Allah hisniri Daniel yaake man, noye o barkiɗinirimo, eno o hokkirinomo hikma e andal. Kanjum wonete ko bindi mbi'ata. Konde e laamiɗo jami ɓe fuu, o tawi ɓe ɓuri laaroɓe e hiila e nder laamu maako fuu hikma e hakkilonde sappo. Kanjum kadi waɗi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi Daniel huwanino laamiɓe Babila, e Allah ɗon no wondi be maako. Nder wakkati luttanɗo ena hande, en giɗino laarugo taariha gotka ka annabi Daniel kollitanka o hulatano ko moye sona Allah. En tammi laarugo no Daniel nandayno be saraki en woɗɓe huudannoɓe be laamiɗo. Kamɓe ɓe boowino sottingo goonga, ɓe ɗonno njaɓa Rusiya ngam kulol Allah wonayno nder ɓerɗe maɓɓe. Daniel kanum yiɗano soyde goonga kusam ngam kulol Allah heewino ɓernde muɗum. O ɓuri yiɗugo sakkinego nder ngaska baroɗe dow huwugo ko fottanta Allah. Taariha ka salake no wakkati Daniel warti dottijo e oɗonno jagganoɓe ɗowtare laamiɗo nayawo. Laamu Babila noddatake no Babila fahin, amma Persiya ga ummatoje ɗiɗi Median e Persien konino lesdi Babila. Ha fasluwol jeego bindiɗon mbiya, ɗum fottani Darius laamiɗo o jo'ina gomna en temere e nogas dow laamu maako fuu. Nden o suɓi ardiɓe tato, Daniel woni gooto maɓɓe. Kamɓe ɓe kakkilana kuugal gomna en ngam ta laamiɗo waɗa asar. Nder kuugal majum Daniel ɓuri ardiɓe e gomna en woɗɓe, ngam o ɓurdiɓe hakkiilo. Ngam majum laamiɗo annini ardingo mo dow laamu muɗum fuu. Ardiɓe woɗɓe e gomna en goo ɗaɓɓiti dalila wullago Daniel ngam kuugal maako, amma ɓe tawai ayibe ko boofol ha maako. Ngam o koolaɗo o huwai kalluɗum, ngam majum ɓe mbimbitiri. En tawata dalila wullandu dow Daniel sonato ɗum haala diina maako. Nden ardiɓe e gomna en goo njeyi ha laamiɗo mbi'i, ya laamiɗo Darius, a yeeɗa ha foroy barkama. Minin hakkilananɓe laamu maɗa fuu. Ardiɓe e gomna en e wakili en e dawroɓe, min narri jamugo ma. Barkama, a waɗa umrore, a sembidina nde wi'ugo ni'i nder ñalɗe capanɗe tati garande ta goddo toro hunde ha ko moydo wantedo malla neddo te ha lamido tan modo utanaki umrore nde be gubbomo der lowol barode umru umrore nde wat jungoma barkama ha katabita bana umroje medien e persien de ngaila take nonnon lamido darius wadi umrore tabitininde be wadugo jungomo amma daniel de nani hala umrore man nasi sudu mulum wodi asorol mako burde gal wuro salima ton o tuggi koppi bana o wowri nyalle funde tati o wadi do'a o manti alla worbe gondari daniel o don do'o o do toro alla den be jeya lamido ga wolwan gomo hala umrore go be bi barkama a wadi umrore der nyalle chapande tati ta goddo toro hunde ha ko moydo wantedo malla neddo sai ha mada tan barkama to nanon be gubbo wonder lowol barode lamido jabi nonnon ka tabiti bana umroje medien e persien de ngaylatake be bi lamido Daniel goto nder egginaabe Yahuda en teddinaema barkama o do utanaki umrore ma nyalde fu o don wada do'a mako hala man fottana ilamido sam onumi o dabbiti lawol hisnugo Daniel o tokki numugo hanange muti den worbe go lorti ha mako bi a andi barkama fodde alaada medine persien umrore lamido waylatake to lamido umri waddugo Daniel men gubi mo der lawol barode lamido wi Daniel Allah maada mo achata teddin gorum kanko hisne men gaddi hayre maunde men ballininde do hunduko lol lamido wadi lamba ha mare be halagare mulum non bo be kalagaje maude mako gam ta goddo hisna Daniel den o hoti sare mako o nyamai wala pijirle o wali o danaki sam lamido dawi chuk yaudi halawol barode de o baditingol o huli o woyi Daniel ante dino Allah geto Allah mada modo utanto da foroye wawi hisnu gomae barode na Daniel jabimo ayeda ha foroy barkama Allah amneli malaikaajo mudum kanko o mabbi kundude barode ngam taade nawnammi o wadi dum ngam mi wala aybe yeso mako ngam mi huwayma junuba barkama lamido sey masin umri wurtin go Daniel e lol be ngurtinimo be ngiay huudure ha mako sam ngam o kolido Allah Den lamido umri waddugo wulliibe Daniel fu be gubobe der lowol barode kambe rewbe mabbe bikoy mabbe de be ciwa yottago hales lowol barode nangibe yakkibe pat bawo majum lamido Darius windi batake ol yawgo ay mender ummatoje le iye demde duniyaru fu wiugo ni jamduuda nawon midon umra ko moy der laamu am fu hula teddina Allah mo Daniel do tantorum kan fakat Allah o woni geto o don yeda foroy o dumido lamu mako medata halkego ha foroy bawde mako jinnata o kisno o rimdinta yimbe o don huwa kaye fi halesdi ha der asama bo kanko isni Daniel e lol barode amin on nanobe dume lamido kefero o wi bawonde o lari banno Allah Isniri Daniel chaka barode na o wi midon umra ko moy der laamu am fu hula teddina Allah mo Daniel do antodum gam fakat Allah o woni geto o don yeda foroy o dumido laamu mako medata halkego ha foroy bawde mako jinnata onon hediti tobe hande on marbe kulol hedi Allah Daniel na on bawan jamugo tema moy woni Allah Daniel Allah Daniel dum Allah kanko lati Allah geto e gongajo Allah Daniel lati Allah mo Ibrahima Isiyaku e Yakubu. Allah Daniel lati mo Allah Musa e Dauda. Allah Daniel lati Allah dokkudo en bindi cheniidi. Dum Allah ini do neldugo dimdino ngam hisnugo hakke en do bawde burdande hulnugo do barode. Wato bana bawde seydan e hakke e jahannama e nge nyifata sam. Allah Daniel kanko tallati Allah goto. On hulbe Allah Daniel na min jamai on to on kulan so birabe mon malla numoji mabbe malla to on don kula kakirabe mon malla al'adaji mabbe malla ma to on don kula ardibe mon malla dokaji dina mabbe ko min jamata on kam dum lati on hulbe Allah na on hulbe jawmirawo Allah e walde mum seninde na Daniel kanum hulino Allah ngam maju wadi o hulatano yimbe Daniel hunino Allah ngam maju wadi o yidino gonga ku e o donno wanya hallende Daniel donno hula jawmirawo Allah ngam majum kadi o subi walu gonder ngaska barore do yeddugo Allah jawmirawo noy bemon bo hande on hulbe Allah na
on hulbe mo bana Daniel huldirimo
on waynobe soyde gonga ku bana Daniel na on yinobe walde Allah bana Daniel yirunonde na
Atoy keton bana urna bibbe Adama wonnan be gonga japan be Rusia e ye bibbe bindi cheniidi na
on hulbe Allah jawmirawo kadi useko mon be watan go amin hakkilo to on godi jamiidi giddon jamugo dow ko min ekkitini hande on bawan windugo ha lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon midon lorni tarum Lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon Allah barkidina on ekime do wolde Allah nde hulugo yimbe woni tu forgol amma kodo toro jawmirawo jodoto jam